binadamu, wanashangaza sana binadamu. Wameniweka kwenye kona bila plan, imani kwao sina ime run down. Binadamu wanashangaza sana binadamu, wameniweka kwenye kona sina plan, imani kwao sina ime run down. Nijifiche busini ama nyande mitini, nawe kwa chini nifanye nini mimi? Nyande mujini nirudi kijijini, niwache dini nipambane na kiki. Nilinde we, naomba unilinde we, wamekuja kuniwinda we. Nilinde, nilinde we, naomba unilinde we, wamekuja kuniwinda we. Nilinde. Oh yo, oh oh yo, oh oh.
Nina 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 song boy.
Come slowly, adi general, umenondolea ngori. Atanuma na mastresi kikam koli. Niki nilma baraka zina kam koli. Godi wa badadan, bad vibes are come, you are scatterdan. Bila wezi wezi na kucheki, you the smarter man. Kwani watagwan, you the badadan, you the badder one. You the god above, yeah. Baba mina kupenda, mbele yako tuna surrender. Asante kwa yote umetenda.